Umungangilinda noma lizo ungathola abanye ngisengabuya nakusasa awukhathela abafana abancane ungahlalela amakhwenkwe amancane awukhathela amadoda nemali ungahlalela amaplace wemali Umungangilinda noma lizo ungathola abanye ngisengabuya nakusasa Umungangilinda noma lizo ayungathola abanye ngisengabuya nakusasa uthi ungabanaka abantu angithi bona banomo basokutshela mangangami ngithi ungabanaka abantu angithi bona banomo basokutshela mangangami Ikhoswa libhekile angithi bona banomona bafuna mina ngihlukane nawe noma bekushela abanye nje seno sami ungalaleli wena ngicela uhlale nami noma bekushela abanye nje seno sami ungabanami ngisengabuya nakusasa Umungangilinda noma lizo ungathola abanye ngisengabuya nakusasa Umungangilinda noma lizo ayungathola abanye ngisengabuya nakusasa Umungangilinda noma lizo ungathola abanye ngisengabuya nakusasa Umungangilinda noma lizo ayungathola abanye ngisengabuya nakusasa fana nenqolomboya kimi nto ngikubukela phezulu uhlobo enkanyezi ufana neyibande kimi mina ngisihlahla kuwe amaqabi wami mahle kungenxa yakho awukhathela abafana abancane ungahlalela amakhwenkwe amancane awukhathela amadoda nemali ungahlalela amaplace wemali awukhathela abafana abancane ungahlalela amakhwenkwe amancane awukhathela amadoda nemali ungahlalela amaplace wemali Umungangilinda noma lizo ungathola abanye ngisengabuya nakusasa Umungangilinda noma lizo ayungathola abanye ngisengabuya nakusasa Umungangilinda noma lizo ungathola abanye ngisengabuya nakusasa Umungangilinda noma lizo ayungathola abanye ngisengabuya nakusasa fana nenqolomboya kimi nto ngikubukela phezulu kuhlokwe enkanyezi